Sean. Guard someone else. Basho mango kwenye boni na apa. Poa jasho kwenye flow nimewaka. Poa hapu nimekaa chonga japa. Club imeja DJ up to korada. Ama day I'm fine ama zimewaka. Njito nyaya ndio form nina shanga. Kwenye fizi mirezi mepanda. Nina chase to my day wana haga. Kwenye base tumeja na furaha. Tingi shabara kachora sabla nina tambla. Bewa hini kunye blood chafu wanga. Tambu wanga. Who's that nigga in the back? Who's that nigga driving in a new Benz? Fast stop, nigga don't trip. Money making every single day a nigga got drip. Unazupa, kwenye meza weta jaza chupa. Tuna future, leta mbili na stress. Atuna. Do my dance. Foya mali safi na usi dance. Pongi ya madenge na sita mess. Staki ufulezo wacha chupi less. Tumekam kukesha, kupati na kulewa. Tumekam tu kukesha, kupati na kulewa. Tulevu kishi kwa mashati. Ngoma nikali na misi jidai. Choma tongwa feelings wetu pambali. Chapa makali na game tu ni safi. Mekili flow better than before. Zile time tulisota leta kakilo. Mita na zero mzigando ziko. Ile mechi tutachapa tukiwa indo. Stiku wa single sina breaks you know. Izi mechi utadhani mini Messi bro. Kucheza kininja chain. Wale wana figure painting Kanairo. Haichezi, utaacho bila famu kuwe pedi. Na miye sijiwezi, itabidi nimekani pige medi. Tation, manza the situation, nipige to this calculation. Tumekam kukesha, kupati na kulewa. Tumekam tu kukesha, kupati na kulewa.
Kupati na kulewa.